Chocho kuti mekubali Weni mwema kwa kila hali Unanijali ulipigwa misumari Weni asali tena weni mkali Locho kuti mekubali Weni mwema kwa kila hali Umenitoa mbali ni safari Nina shuhuda na ni mbali mbali yeah.
Lord you are good and your mercy endureth forever Lord you are good and your mercy endureth forever Lord you are good and your mercy endureth forever Lord you are good and your mercy endureth forever Faombe wa wafaombe Bwana wa Bwana umwema
Umwema
Love yako pure, haina madoa Master uko juu na itiko kikohoa Wendo dawa tu, ni kikohoa Bad weni mtu, weni wakishua Your promises are true, hiyo niko shua Uni itarich, wakini itabua Wendo miurich, kukiungua Alpha na Omega, wana wa mabwana Mwema weni